kabuli choyo ya pasiri peti. Yeah, mukama ya kuwa beauty. Itulu kunyo mutima suffocate. Suffocate, suffocate. Sijukira first day. Wena soko kulaba. Entisa ya kuba. Na kutumula kevi gambo biambula. Yeah, nada imagination. Gandaba kuhaginga. Kukisinga. Sirwa batende biwate binji ze yajja Yesu nzokutabira olulimi lwetu ga katunuliranga ne kasenga nikamanyia Yesu nizi kute wama e yajja Yesu nzokola ebinji olunaku lwasala omwana yalinda mbeko kye mugambo muyaye nsonyi za mulya.